Mola bongo kutoka usuke michongo una tena swaga za ngambo ucheze uteme kimombo kuna watu wanaromba haya hawakupi connection angalia usifute kaya uta lose direction eti wezi toa ngoma bila kiki soko bila mganga upiti soko watu wanaroga ili wapande kwenye chati soko machiru soko soko bambi soko soko Beni soko soko Branti soko 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 Baza wile soko soko Shirima soko soko Chingali imache nyuziki Nunga jese soko soko Atutaki machoko joko
Nangarisha gembe la jiki Mambo ni brabada brabada Wambi wanaleta ubimbi Eti bila tungi misi imbi Eti mbona unavimba Kila kitu unazira Eti ni mambo ya keshi soko Mambo ni fresh soko Usinyea kambi ya jeshi soko Nifanye mziki bila kiki Nifanye show na silipwi Kipaji kipo maisha ya ziki Nachomo wa roba bila DC Amoni soko soko Juma soko soko Shonizi soko soko Mako soko 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 Sande soko soko Joji soko soko Eti rama wache tungi Ucheze soko soko Seremara Rudy Veta Mendo na dondosha kabatie Za kutujaza kama kenta Nao atuzitakie Uwezi pendwa bila pesa Ukiwa na shida ndo na cheka Najipoza na kongoro wawa Upepesa kidole kama nenga Za kutundikana kama enga Kutupiwa kwa uloko loko Ivi vichwa vina voko voko Kulelewa na jimama la kipemba Udanganya Instagram umejenga Kuwa na swaga za papa wemba Kujifanya wajuzi kumbe muhenga Ale soko 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 soko
Nimekuja nimevimba Kipara kimenoga watu wote wamechimba Wambe mnyama nimevimba, nimetimba Unga fole ni baba wa Wananita zizi mani mani Nimezaliwa na talanta Sibogi biti minanata Dreams za kutusu wa viwanja Gala for the music